Hatali, niko nawe dawa. Penzi lisha miri zaidi ya dewa kose pao. Sma penzi vita, wameanzisha. Chani kupende paka waje gairisha. Oh baby kwako nime fall in love. Umenifunga mboni. Nanipa diko diko nime toka shavu. Shida kwangu story. Nanipa kwa bidi. Tena ungeza zaidi. Nijisi niko high, 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 high. Kama nimekula weed. My baby give me what I need. Nombo siwe gaidi. Nisharidhika na vyenye ulivyo. Na moyo ndio shahidi. Baby ongeza penzi.
Zaidi, zaidi, zaidi.
Nzidi kuwa deep in love. Shapo na kuwaone wivu.
Zaidi, zaidi, zaidi.
Nipe, nipe, nipe zaidi. Mama nipe, 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 nipe yote zaidi. Nipe, 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 nipe zaidi. Mama nipe, 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 nipe yote zaidi.
I know you love me. Baby, I love you too. Tukiwa chumba. Ade, ade, together. Ata, ufa, aje, unapendeza. You give me love, my baby. Sakuku wachana za.
Benzina nipwe kwa bidi.
Tena ungeza zaidi. Nijisi niko high, 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 high. Kama nimekula uidi.
My baby, give me what I need.
Nombo siwe gaidi. Sharidhika na vyenye ulivyo. Na moyo ndio shahidi.
Baby ongeza penzi.
Zaidi, zaidi, zaidi.
Nzidi kuwa deep in love.
Zaidi, zaidi, zaidi.
Kama mtoto ndekezi.
Zaidi, zaidi, zaidi.
Posha puna kuwaone wivu.
Zaidi.
Mama nipe 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 yote zaidi. Nipe 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 zaidi. Mama nipe 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 yote zaidi.
Oh baby kwako nime fall in love. Umenifunga mboni. Nanipa diko diko nime toka shavu. Shida kwangu story.